Kwafika kwakhona bomuntu zabame lothuba lokuba sizophulaphula kaloku nali ibali. Ndiyanibulisa kwezo ndawo niphulaphuleni kuzo ngalentsasaya namhlanje. Ibali lethu lanamhlanje lithi umzuzu wokugqibela libhalwe nguzukiswa wana. Masisondeleke siphulaphule sondelani nezo ntletyana zenu. Unewo utata wakhe uPriya nobhuti wakhe uRahul. Babe bonke kulonewo babelungiselela ukuya ebaleni bantwana bam kumdlalo webhola ekhatywayo.
Uyabona tata, iza kufaka amanqaku amabini.
Watsho unewo bantwana bam enxibe iikoks zakhe.
Mna ke malume ndiza kongeza amathathu amanqaku.
Wangena ke bantwana bam selesitsho uPriya apho kulonewo ehamba nobhuti wakhe uRahul. uRahul ke yena wayephethe ivuvuzela yakhe ebomvu. Wahleka ke utata kanewo.
Hayi ke mna ndilinde nje ukungqola ndivuye ezo zihlanjo zihlanu.
La malume zawupava kunye nawe?
Wabuza uRahul.
Nakanjani nyana, masitsho siyahamba.
Watsho ke bantwana bam utata kanewo encedisa umbali ukunxiba izihlangu zakhe. Bonke ke bakhwela emotweni. Unewo ke bantwana bam wayehleli ngaphambili. Wayeqinisekile ukuba uyise nokumvumela angakwazi ukuyiqhuba imoto. Yayikhangeleka lula. uRahul noPriya babehleli ngemva bengqonge umbali babemane bemnyombaza. Naye ke egigitheka bantwana bam. Kungekudala ke bantwana bam babesele befikile ebaleni lebhola ekhatywayo. Bafika ngethuba. uPriya noNewo baya kwabanye abadlali beqela labo iMachawe Football Club besiya kwenza imithambo phambi komdlalo. Namhlanje ke bebedlala neqela iDiamond Football Club. Azibangubani nozawutyiwa. Lafika ixesha lokuba abadlali bangene ebaleni. Wavuthela impempe yakhe usompempe waqala umdlalo. Waqala ngonyawo lonwabo. Lo mdlalo unganiki umdla kwaphela. Kodwa kungekudala abantwana bam kwacaca noko ukuba kwashushu ngoku umdlalo. Yayisitsho intswahla ivela kumacala amabini ala maqela. Ibhola yayisithi ikwicala lamaqhawe kusabukelwe ngomdla isuke ihluthe liqela leDiamond. Waqhubeka ke umdlalo usenje njalo de kwafika ixesha likhefu.
Dikiwe mna benithe kuzawufaka amanqaku.
Watsho bantwana bam uRahul kunewo noPriya xa befika ecaleni kwebala apho babephumle khona.
Ewe uRahul ufuna amanqaku uyozela nokozela ngoku.
Watsho ezamla umbali. Unewo noPriya basuka bamhleka babaleka ubuyela koogxa babo ebaleni. Yakhala impempe bonke kabadlali bangena ebaleni. Waqhuba umdlalo bantwana bam kungekho mahluko kwindlela babedlala ngayo ekuqaleni. De kwashiyeka umzuzu omnye phambi kokuba uphele umdlalo. Ibhola yayikunewo. Wabheka-bheka ezama ukukhangela ukuba akukho mdlali weDiamond kufuphi naye. Hayi, wayeyedwa. Wabaleka nebhola ebheka phambili. Eyiteka, aphinde ayikhabakhabe. Suka ngesiquphe kwathi gqi umdlali weDiamond phambi kwakhe. Unewo wamjonga tsho emehlweni bantwana bam. Ayikhaba ibhola yaphuma phakathi kwemilenze yomdlali weDiamond. Yatsho intswahla yababukeli begcwele luvuyo. Nanko omnye umdlali weDiamond esondela kunewo. Ezama ukuhluta ibhola. Ngokukhawuleza ke unewo wayigqithisela kuPriya ibhola. Wonke umntu ngoku wayemincile. Niyayazi ke bantwana bam xa kudlala ibhola abantu bayaminca kumaqela abo. Wayithatha uPriya wayikhaba ngamandla ibhola. Unozinti weDiamond wothuka seliphakathi ibhola. uPriya walifaka inqaku bantwana bam. Akazange aphozise maseko. Wathi nje ukuba jike evuyele elo nqaku wabe usompempe vuthela impempe okokugqibela. Amaqhawe ayephumelele bantwana bam. Kangangendlela awayevuya ngayo uNewo wabaleka wafunqula uPriya embhekise phezulu. Bobabini ke babaleka baya koogxa babo abebekunye nomqeqeshi wabo ecaleni kwebala becula iingoma zoloyiso. Yho, nyayake xa kuwiniwe bantwana bam esikolweni. UPriya noNewo baya kutata kaNewo. URahul wayevuthela ivuvuzela ngamandla.
Indlela enidlale ngayo nifanelwe yi-ice cream. Ingaba amaqhawe ethu amabini angakuthanda oko? Niyayifuna ice cream?
Watsho utata kaNewo.
Ewe, siyayithanda i-ice cream.
Waphendula ke umbali bantwana bam batsho ngentsini bonke abantwana njengoba nibeva. UNewo wayeqwaye umbali kuloo ndlela yokuthenga i-ice cream. Atsho nayibawela. Ingade ibe kanti bantwana bam akawafakanga la manqaku mabini ebewafuna, kodwa uncede umhlobo wakhe wafaka inqaku elibazisele impumelelo. UPriya yena wayevuya kuba ke eli yayelinqaku lakhe lokuqala kwiqela imaqhawe. Isandi esaphuma kwivuvuzela kaRahul bantwana bam sasifana nengoma emiyoli eyivunyelwa yena kuphela. Yho, hayi ke bantwana bam, liphela njalo ibali lethu lanamhlanje kunalibali. Ibali lethu lanamhlanje belisithi umzuzu wokugqibela nesilibhalelwe nguZukiswa Wana. Eli bali bendiphathelwe liphulo likanalibali lokufundela ukuzonwabisa bebambisene neStandard Bank kunye ne-SABC Education.
Chibi, chaba, chibi, chaba, sihamba zonke ezulusuku zimke zonke.
Yijaw, yijaw.
Iyo. Sihamba kumke konke ukungcola.
Nkile, nkile.
Iyo, mi. Ito, petunag. Ewe, yinyaniso leyo kumkile konke ukungcola. Kwaye, uthetha okomntana omdala.
Oh, kodwa olusana lwakho lukrelekrele. Uyemva ukuba wenza isandi ngezi zinto uzithethayo.
Njalo, dadakhe.
Bengakakwazi nokuthetha abantwana. Amabali ebanceda ukuba bazi izinto ezibangqongileyo. Ukubabalisela amabali besezintsana kubanceda ukuba bafunde amagama nolwimi. Thatha nje imizuzwana wenze oku ngokusebenzisa amabali asimahla abhalwe ngolwimi lwakho kunalibali. Kule dilesi www.nalibali.org okanye uthumele umyalezo othi stories ngeWhatsApp ku 0600 442254. Nalibali, konke kuqala ngebali.